Yafa yetti on sakiraabe nokku fuddo to tawa don le tatteji nay leedi Burkina Faso non kettini de do yewtere hande yewtere meden alarba en kalatana hala rafi bibbe ledde le lehdi meden sababu tiafaaje poufetede le geseje de sakiraabe jogibe andal e do hunde miri ngadi groupe mo do Facebook na kolla ande mo boy ko habbodoyi remugol bibbe ledde le baadeji mo boy delle dum do ndu wofa heba wallita yimbe keba aawa bibbe ledde mo boy le baadi mo boy keba bibbe ledde tay kamboy ngadi wodi do watta ka baseje Touba ku en sakiraabe so Allah jabi yafa vesgo hono no wowiri hinugol kibaruji ndele hala kibaru ko njaltudo no hollita ke laamu leedi Burkina Faso adi anya yeddugol Black Solaire gi fa wallita yimbe njalta ele ngulefi wodi do e ko kura o tajata ndele sakiraabe so Allah jabi kibaru ndudo en pahman laabal mudum joni ka fadde meden omtoydi yewtere de mo hollita on ko sakike modom Munira Diko kamuni yeso micro hande ni leedi meden Burkina Faso wodi du ele adunaaru do bibbe ledde e somayiji goddi fu puddi na buhito wodi du baka ko buhito to dum yimbe baawa hebirdi dum hono no wodiri tay watta ka baseje dum don fu sabe baseje poufetede e do bibbe ledde den don delle du don groupe ko auto wadama do Facebook na anditire petit jardin potager chez moi delle sakiraabe bado ken dubi nay handen be do adi anya hollude ande mu boy bangal do no ndemri sabe so ndari be do fo jogibe andal do ndemri adi anniaji mubbe fa cienda ando don fa wallita yimbe leedi ndi wodi du neddo fu kaajaado heba aawa leggal wuro mudum wodi du be kollita dum noy jogorto leggal ngal tay wattay fu baseje Touba ku en delle sakiraabe wodi dum don du na wallita eli wallita gol pilki so Allah jabi golleji din don fu en pahman dum eli de do yewtere de gollido ame goto Daniel Koulibaly wadi ne sakiraabe meden ballitan en dum firte e fulfulde
le bangere tampuy gallure wakatugu Karim Yabre o wadi sardinye le baade makko sonya naati le baade makko du ayi an pineji bokotiji bidoji e gineji dagum dum e bandum en to shuji poivronji persilji e somayiji goddi gasin na awaliton Karim hollitana ke somayiji di fudyo awi le wuro makko yono watta fa o ittadi mo defira mo nyama
ya le shu kya commencer
li libbi didi hewtay fa ned ya sodo sukasi do men itino tomate tomate o en men nawtere ko fa juuti na men gondi e siji luoji kiwde do en godde koymu en bade ke bindute sanne na men nawtorodi aniya on wuduitude luoji di men todata lumo e ko yata cogu gunden e tawti fa hande no mbodde fi nyamdu dun en nyamdu la toru li tasaje men
ko Karim awi dum fulle baade makko yo somayiji do internet paypay do Facebook mu hollita bandirabe makko mu be wadugol sardinyaaji li baadeji mubbuy nuy kaani wadirde no watta fa dum wooda le groupe mabbe Facebook on Abraham Diawo yo goto le mabbe kanko o wonana le bangere sanjiri soni anati le baade makko atawan bokotiji bidoji e ko nande bandum en fu nan joina na awa somayiji
fa hebata men demi ko men baawi nyaamude dum wonno duude ko ittete le sardinge on en fa yaade le asettiji din ne men andi toy wonno to dum juurata wodi noy wonno no dum remira haddu poso fu wala e donne na men andi du noy men gadata sini tawi kukul koy en nangi e donne haddu poso Touba ko fu men gadata
c'est maladie
wadugol sardinya li baade tawa golliray safaje poufeteede Touba ko en yo hunde ko nafata bi adama sanne wodi du yo hunde ko renata pilki sabu na dum habda e ko wakkati waylitinto dum alen guba gorko odo yo neddo jogido andala bangala demri mo hollita en do duke wadugol sardinya mudum tawa gollirta safaje poufeteede Touba ko en yo hunde ko renata bangal cellal bi adama sabu na na nyamle bi adama.
Les jardins potagers sont
une sardine au monde lobele no futa kanu kilama li révolution sankalis pour monde wodone sini jakka fu na wawi kamdo remude ko nyamate don wad an fatawe yali yeso fa handen denago ko habondoli e ngurey na wodi fa hanne nafa ciewdi gonudi le don nen sini ni yimbe ikintinam remude ko nyamata dum wad an fa hannen de kuudi kiewde kisedon ne sabu nabe ikintine ko heefu e demal tawe birik tuba ko wala don nen sabu e don nen wala fu ko sodete aduko kaje da fuwa da wa hebudi dum li demalma ngal gadata wuro sinini en adi kedde nyamdu de en kedde de nambaawi fa hannen wadede biliki biliki onnen ad nawawi adede de watte li kulle denen fadde e neddo yaade sodoyde biliki tubaako
wadugol sardinya somayji le wuro yo hunde ko wodi amma no dum jogi saddaaji dukoy saddaaji din don du yo raf ndiyam fa wicca sardinya on hunde de do yo hunde ko habbi hore sanne Abraham Diawo
sinini en adi wakati ne gulefi wodi sinwana tawe a wisi fajiri e tawti lasar neddo gondudo golle koddo wana tilay salla wawtan dum wodi kasin na wodi sajja ko habunduli ndiyam na wodi wakati ji di ndiyam dam men kupata sanne mile ndale sinini on gadi liwru hundu tay on bisay
ça devient une grosse contrainte
Abraham Diawo no hollita fa handen ke soni one ya waddi talkuru hollito buudi diya o hani yobande ndiyam makko lewru o tawan buudi din na heewi sanne
C'est vrai que la facture
Allah iyo wogonga wakati goma facture on en sinwali on tawan bud bindat din en kiwi amma minka milata elata de sa sinini bindu fa awali itude no pototo da e hore ma weltade ay gidan hore budi facture ji ndiyam di njum no da hama
fadde la facture do
wadugol sardinya le wuro yo hunde ko jogi nafa sanne sabu na rena bi adama bangal cellal mudum amma sadda mawdo gonudo le majjum yo jogorade ndiyam mudum fawoda no watta dufa be njita safare dum don machinaji goma nangodi tubaku na indiri guta gut yo hunde ko buudi mudum tiida de na wallita fa handen nedde towa sardinya mudum na feewi wakati fu sabu handen handen rafin jiam yo hunde ko wodi sanne lay lady maiden dum du sabe ko wakati ji waylitinto dum
Yafa Vesgo, we here to fact checking. Okay, see do Yafa. Do bulletin faso check.
Handen handen ni le lead made in Burkina Faso wakati fu yitenge na taje dum wono kura o nokuje fu do tende wirda ni kura o tagirta dele do don kibaruji jaltina kollita ke laam lead made adi anya sendugol plaque solaire gi le lead ndi wodi do dum don wobbolu dele kibaru do do gonga mudum e fewre mudum yimbe be gollideten faso check Jordan Meda hokko kibaru go auto eliton walitan en pahamin kibaru ndu laabal mudum en keban dum firte e fulfulde fa pahamin
Vous l'avez dit depuis début
on non birut on gilama fuddode lewru avril yimbe bindi fa heewi paddi du wonno facebook e leedon en be biata no salla gouvernement burkina kan wonno ko noddata yimbe e windade fa hokka dum en plaque solaireji bulum bindi din den noddata no haddu nokku fu wonube du internet njaha du site gomma luja du don en amma e gonga on en fu wodum fewre fa su cekebi awnade kibaru nen wodi du yiti e don nen page ji nay du facebook kam e ngoni gada majum page ji din nen on tawan wada kano li liwru je le hitande du winaji didi e nogay e tati goddi di en du le liwru fevrier le hitande du winaji didi e nogay e nay haddu page ji din en fu wadu be didi gonayno li lede godde dagu canada en etazini en e tawti fa handen montenegro en to biata tukka don nen fa keba bindo sinini atukki don den fu dum yarete kasin lu nukure wonde dum yarete do google amma eli don den dum faitan kasin do nukure wonde fa yaha nukure filde wonde wodi du o nukure bonunde nukure den den wo yimbe wietebe pilate benen kam en wonno tijibe dum men sinini anyu anati eli don den wodi kasin wala fu kibaru kollowo eli don den salla gouvernement burkina adi hokkude yimbe plaqué yi solaire bulum non yamito salla dum wonno anniya yimbe ben dum wo hunde hoynde fa heba tawe yimbe wonube do internet be en sinini on kuccintini wodi on naati li tonne fu e keban fa hande gollude on golliji bondi sabu faddu nuk fu ko gondudo non desi do internet en be mbujjan dum fu wodi fa handen humpitingol fa wiya salla gouvernement burkina wi isal yedditiran yimbe bulum plaqué inen na wada di wakatiji li to Burkina Faso e tawti fa handen liide fa handen pidiide gonude gande Burkina Faso gondi e tidallaji ko habunduri e yite tubako sabu yite genden na taya sanne e din wakatiji to yite tayata sanne yimbe du na kaja yite tubako hese e don ne en gondi e plaqueji solaire din en dum e bannum en na wawi sabade fatawe jambanati e don fa heba tawe a hisi e tuuginago en na lati huni tiddunde ko tawe ofuna hakkilani dag dum e bandum en dum wonno do réseaux sociaux ji di en na hani kasim tawe ofu winche ke ndari sinini kibaru hokama do internet wodi wiye sala tukka do dum en fan keba dum en na hani ko neddo fu salo tukkude do donen sabu dum wana ko laabe tinta fa hande nim e jiggita sala haddu ko woni do internet fu wana gonga sinini na latino olum on gari ni ko
c'est vous le produit
Ketin donodu o yafa Vesgo o minute fact checking mo studio yafa e do godi den faso check
be yewtere meden de do fu du do bayno dirten sakirabe du goldo jimoldu jimodo wono bilid cameroon abdul pullo yimanta ndungu warti du do bayno dirten sakirabe yo lamdo hollu en jahango e jam fa kebe yewtere wonde bangal yewtereji meden di studio yafa wadanta en
ndungu warati